nze manyi ndi Yesu omanyi kuba kuziro obadde omulungi n'embubi yewe mukwano sinzo simanyi tewali we mmanya kufanana tewali we nnabye alabye awulidde ku by'ogenda okukola
tell you.